abatuze muluka agwe Kamwozi buunga mdisitie Masaka bali mukuti ya lwansonga ya bwali ya mazzi elimaze akaseera nga aliba tulugunya bagamba nti mubali kubwerine bwafuna ebirwadde ebyekuusa ku buligo olw'okugabana amazzi ate n'ebisolo. Emu ku bitundu ebisinze okukosebwa kuliko Nakagezi, Kasali, Kanyogoga n'Ensomoka.
Oba bakitundu oba bewalala bazibbako ebyuma nayikondo ezo zaali zigabanyiziddwa mu buli zooni. Zooni ey'e Nakagezi yabbibwako ebyuma enayikondo yaayo yaweebwayo. Kasali zooni baalina nayikondo bbiri zabbibwako ebyuma. Zooni ey'e Kanyonyoga yalinamu nayikondo bbiri zabbibwako ebyuma. Ne zooni y'Ensomoko yalinamu nayikondo emu nayo yabbibwako ebyuma.
Omwozebwa okwebbula ly'amazzi nayikondo zaffe zisa. Mu butuufu amazzi getusenaako tukagabana n'ebisolo ne tuba nga tuli beeraliikirivu nnyo okufuna endwadde. Abakulembeze baffe abalonde, abakulembeze ba ddiini n'ababaka baffe aba paalamenti ab'omu paalamenti tusaba batuyambe.
Embeera y'amazzi nebanga kati eyimiriddewo lw'amazzi aga National Water ate nago mu biseera eby'omusana tegabeerako.